Baby, no, oh baby, baby, oh,
Zuba.
Baby, where are you? Now is how go happy. Baby, where are you? I miss you, my dear. Oh, natuma salamu kwako. Nimekumisi, baby G. Nishakura kiapo. Nakupenda siyo siri, weni kama zahabu. Nakutafuta sikuone, unang'aa kama nyota. Wala mimi sikuachi, posti picha mtandaoni, TikTok wa Facebook, hata niliu siku na mchana. Mimi na wewe tunapendana, ziri kesi kitandani, nimezimisi maiti. Ule utani tani wako, baby, where are you? Naweza uko wapi, baby, where are you? I miss you, my dear, where are you? Naweza uko wapi, baby, where are you? I miss you, my dear, baby, where are you? Naweza uko wapi. Natamani kunywa sumu, naumia sherio. Kama mimi sifai, nakuwa chizi baby yo. Hesabu moja mbili tatu, sikufichi mina kupenda. Naumia moyoni, basi nijue uko wapi. We wangu wa zamani, usiruhusu umai hati. Misikai nyumbani, nimekuwa chizi manzio. Natuma salamu kwako, nimekumisi baby G. Nishakula kiapo, nakupenda siyo siri. Wani kama zahabu, nakutafuta sikuone. Unang'aa kama nyota, wala mimi sikuachi. Zire kisi kitandani, nimezimisi maidi. Ule utani tani wako, baby, where are you? Naulize uko wapi, baby, where are you? I miss you, my dear, where are you? Naulize uko wapi, baby, where are you? I miss you, my dear. Nakutafuta baby, nakutafuta baby.